Action record material. What's up, guys? Feel me now, listen, let's go. Fresh now with this one, naona. Ubaya na uthabini, sina hofu na pauna. It's a black widow. Uneza nita Mr. Nacha. Napita hii midundo, yes, abati nita Rasta. I wish to be rapper, di na melodies. I'm already married, di bilay da di. I got you back, homie. Maniga, you got me. Mechoka fanya ngumu sana imba, you're not me. Pops up, mliko tochi jumulika. Tuwa kumbuke walopita kwenye udongo, tukazika. Nakata kata marapa, mawaki na wapita. Na nikipita na chachata, kumbe sauti zinasika. Hold on, pesa utata. This itafika nye masnichi mataka. Ya compare for me. What's up, chidi mentary. Ni mana tiza kiwa kina fundi na cha mentary. Over.
Amen.
Nigga, they still hate me. Welcome to my hood, Nyasubi, Texas. What's up, Chidi Mentary? You ready, my man? Let's go.
Action Records.
Yeah, I'm ready. Feel me now. Zaidi ya mochwari na chocha nyonga nyonga. Chidi Mentary, mgumu wenye swaga na wadis. Hata kama sina moody. Hey miss, welcome to my hoodie. Yeah. Nigga, they hate me.
What?
I got see, you got some big shit, homie. Show me. CEO a game, headed ya mainstream. Hey them, what gotta do for them? Mistari malaya, kila mdundo tinaka. Na tabia mbaya kwenye rap, ndo nafa. Usafi, kazi, rhymes ina punch. Wana dandia, basi hawajui wanenda wapi. Team skills, lazima uichukie. Flondo tofauti yetu siye. Young Ghost is okay.
Yeah,
Nacha, I got you, man.